natamani, vuta kiti nikaribishe nyumbani, nivwe na shati na isi joto mwilini, nikubusu wapi raha tele moyoni, na maji uniweke bafuni sitwende, mgongoni unisugwe tena unioshe kabisa, chakula nipe nishibe, matunda tuna niweke, maziwa natende, nipate nguvu kabisa, na unigande na upendo, yeah. Upendo, nikikosa usiniseme, niteka nunginongoneze, tuachape na fimbo, yeah. Fimbo, ya mapenzi wacheze mbali, penzi letu lisidi noga, mama nipe utamu mie, acha solemba, nipe bila ya kusita, wendo wa kweli